club and music. Yeah.
Pepe kubwela kwako, moyo mwanga. Wandichosa jitonzo, ndisana me. Pepe I don't know, huko nditengela kuti. Ndijikondi chako, umandi pasaine. Pena mwina ndiwe, mlendo nziko langa. Mwina sukalisa, ndiziwe ine.
Chantima, ah, hey, hey. Pori tengo tiongo la udakali wa ungono. Chia mbiti jikonza poyamba. Oh, ndenda tindizi wile tu. Usana kafike kwa
baby, ndikufuna ndiziwe. Baby, ndikufuna ndiziwe. Kodi chikondi chatu chikatera kuti. Kondi chatu jikatera kuti ndiziwe.
Saiwe ndiziwe, ndiziwe, ndiziwe baby.
So.